Thank you just for coming, all brothers and sisters, wherever you are, again to this gospel preaching. The only place where Christ is worshipped, the only place where the preaching is only about Christ and Him crucified. Scripture reading will come from the book of First Samuel chapter 18, from verse 1 downwards, whereby Brother Chikumbutso will read it. First Samuel chapter 18, verse 1 down to verse 30.
And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was kindred with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. And Saul took to him that day and would let him go no more home to his father's house. Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself to the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and his bow, and to his shield. And David went out with swords, sent him, and behaved himself wisely. And Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servants. And it came to pass, as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistines, that the woman came out of all cities of Israel, singing and dancing, to meet King Saul with the tabrets, with joy, and with the instruments of music. And the woman answered one another as they prayed, and he said, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000. And Saul was very wroth, and saying, displeased him, and said, they have ascribed unto David 10,000, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the king, but the kingdom? And so he David from the day and forward. And it comes to pass on the more that the evil spirits from the God come upon Saul, and he prophesied in the midst of the house, and David prayed with his hand as at other time, and there was a javelin in Saul's hand. And Saul cast the javelin for he said, I will smite David even to the war with it, and David avoided out of his presence twice. And Saul was afraid of David, because the Lord was with him, and was departed from Saul. Therefore Saul removed him from him, and made him his captain over a thousand.
And he went out and came in before the people. The David behaved himself wisely in all his way, and the Lord was with him. Therefore, when he saw that he behaved himself very wisely of him, and Judah loved David, because he went out and came in before them. And Saul said to David, "Behold, my elder daughter, Merab, how will I give thee to wife? Only be thou valiant for me, and fight the Lord's battle." For Saul said, "Let not my hand be upon him, but let the hands of Philistines be upon him." And David said unto Saul, "Who am I, and what is my life, or my father's family in Israel, that I should be son-in-law to the king? But it comes to pass at the time when Merab, Saul's daughter, should have been given to David, that she was given unto Adriel, the Meholathite, of wife. And Masha, Saul's daughter, loved David, and they told Saul, and he and the things pleased him. And Saul said, "I will give him her, that she may be a snare of him, and that the hands of Philistine may be against him." Therefore, Saul said to David, "Thou shalt this day be my son-in-law, the one of the twain." And so commanded his servants, saying, "Come with David's secrets, and say, Behold, the king hath delight in thee, and all his servants loved thee. Now therefore, be the king's son-in-law." And so the servants spake those words in the ears of David. And David says, "Seem it to you a sight thing to be a king's son-in-law, seeing that I am a poor man, and lightly esteemed?" And the servants of Saul told him, saying, "On this manner spake David." And Saul said, "Thus shall ye say to David, and the king desireth not any joy, but 100 foreskins of the Philistines to be invested of the king's enemy." But Saul thought to make David fall by the hands of the Philistines. And when his servants told David this way, he praised David well to be the king's son-in-law, and the days were not expired. Wherefore, David and went, he and his men, and swore of the Philistines, 200 men, and David brought their foreskins, and they gave them in full tell to the king, that might be the king's sons-in-law, and so gave him Michal, his daughter, to wife. And so saw and knew that the Lord was with David, and that Michal, Saul's daughter, loved him. And Saul was yet the more afraid of David, and so becomes David's enemy continually. Then the prince of the Philistines went forth, and it comes to pass after they went forth that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul, so that their name was much said back.
God be all the glory and honor because of this beautiful time of a scripture reading. Let's open our hymns. Hymn number 83, which speaks about the greatness of God. Tente tsabuleni mabukwa atuwa nyimbo, nyimbo number 83. Imene igulankula za ukuru wa Mulungu. Nyimbo number 83. Nyimbo number 83 is in English. Speaks about the greatness of God, how great thou art. 83. Oh Lord my God, when I consider all the work thy hand hath made, I see this dark, I hear the mighty thunder, thy path. And sing my soul, my Savior, to thee. How great thou art, how great thou art. And sing my soul, my Savior, to thee. How great thou art! How great thou art! That's world that's Let's go to the second scripture reading, whereby Brother Austin Banda from Kasungu will read it there from the book of Philippians chapter 3 verses 1 down to 21, the last verse. And thereafter, Brother Kobe Mbewe will lead a song of praise to the Lord. Brother Austin, Philippians chapter 3.
Titegule buku la Afilipi chapter 3 verse 21. Chotsalira abale anga, kondwelani mwa Ambuye. Kulembera zomwezo kwa inu, siku ndivuna ine. Koma kwa inu, kuli kukhazikitsa betsu. Penyelani agalu, penyelani ochita zoipa, penyelani chodulidwa chodula verse 3 pakuti ife ndife ndulidwe akutumikira popembedza ndi mzimu wa Mulungu nati tamandira mwae sukakhulupirira mtupi 4 ndingakhale ineso ndili nako poja Khristu koma tuseniseniso ndiyesa zonse zikhale chitayiko chifukwa cha mapambanidwe a chizindikiritso cha Khristu Yesu Ambuye wanga. Pacha chifukwa cha iyeyu ndinatayikitsa zinthu zonse ndipo ndinaziyesa zapadzala kuti ndikadziwonjezere Khristu. 9. Ndikupezedwa mwa iye wosati wakukhala nacho chilungamo changa cha mlamulo koma chimene cha mwachikhulupiriro cha pa Khristu. Chilungamocho mchochokera kwa Mulungu ndi chikhulupiriro. Kuti ndimzindikire iye ndi mphamvu yakuuka kwache ndi chiyanjano cha zowawa zache mofanizidwa ndi ifa yache ngati mkotheka ndikafikire kuuka kwa ufa. Sikunena kuti ndinalandira kale kapena kuti ndatha kukonzeka wamphumphu ngoma ndilondetsa ngatinso ndikachipire ichi chimene anandigwirira Yesu Khristu. Abale, ine sindiwerengera ndekha kuti ndatha kuchigwira koma chinthu chimodzi ndichichita poiwaladi zambuyo ndikutambalitsira za mtsogolo. Ndilondesa polekezera kutsatira mfuko wa maitanidwe akumwamba a Mulungu mwa Khristu Yesu. Tosefe amene tsono tidakonzeka aphumphu tilingalire ichi mu mtima ndipo ngati kuli kanthu mulingalire nako kwina mu mtima akanso Mulungu adzakupumulutsirani inu. Chokhachi kumene tidafikirako mayendedwe athu alinganeko. 17. Abale, khalani pamodzi akusasa anga ndipo yang'anirani iwo akuyenda kotero monga muli ndi ife chisaso chanu. Ti amayendaza amene ndikuwuzani kawirikawiri ndipo tsopanonso ndikuwuzani ndikulira ali adani a mtanda wa Khristu. 19. Chitsidziro chawo ndichocho.
Because of the beautiful time of reading the words, Brother John Lead us with a song of praise to the Lord.
Hymn number 59. And start preaching. Brother Mark. Behold, the house is in waiting to hear from the Lord.
Let's take our Bibles and look together the Gospel according to John. Chapter 1, and my text today is from verse 30 down to verse 39.
tichaguleni mabible watu wajogera mubuku la utenga wabwino wa Yohane mtu oyamba ondi meyake ya 30 kulekeza 39 Yohane chapter 1.
I want to speak with you about Christ the eternal Son of God.
Ndipo mtu wankhani mene ndikhani kuyilankhula ndiya kuti Kristu mwana wa Mulungu.
Here in John chapter 1 verse 30, this is the third time that John has declared that Christ is preferred before me.
Apatu muyongane chapter 1 ni makasete ane mbeleza kukulangu wa zona kuti yeyo alimbuyo mwanga kwa manduwapo saine.
Up in verse 29 that we looked at last time, when he saw the Lord Jesus coming unto him, he said, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world."
Honga tidaona sabata yata mundime yake ya 29 ya Yohane chapter 1 mena udita honga na chapter 2 la kulapazi.
They were seeing a man approaching them, coming unto them, but as John pointed the sinners to him, he did not point them to a mere man, one who was the Lamb of God, the one that God had purposed should sacrifice his life for the sin of his people.
Koma yeyo sadapezerevo mwayi kuti anthu ajazwa losetsa kwa iyeyo ai koma adawalosetsa kwa Yesu Kristu ndipo adawauza kuti onani mwana wankhosa amene ayosa tchimo lake la dziko lapansi.
And so not just some ordinary man who walked this earth as a prophet of God or as a teacher.
Yohane yuru sadali munthu wamba wongobwera kudzoka kutsikola pansi ngati mneneri ai iye adali mphunzitsi.
Yes, the Lord Jesus Christ came into this world as a man. But what we see John declaring here in verse 30, he said, "This is he of whom I said, after me cometh a man which is preferred before me, for he was before me."
Yeyo tu Yohane pomfuto kuzira Yesu kumuonesa adamu uza kuti angakhale ine ndinabwera woyambirira koma iyeyo ndiye obwera mbuyo mwanga oposa ine.
This is the same thing that he declared back in verse 15 where it says John bare witness of him and cried saying, "This was he of whom I spake, he that cometh after me is preferred before me, for he was before me."
Anga kale mundimaka 15 Yohanesu adala nkula motsindika imene amachitira umboni za Yesu amalira kuti yatafula adala nkula mawa kuti uyu ndiye amene ndinena za iye wakudzayo pambuyo panga analipo ndisanabadwe ine chifukwa anakhala woyamba kwa ine.
And again in verse 27, "He it is who coming after me is preferred before me, whose shoes latchet I am not worthy to unloose."
Amene ndimaka 27 imena kuti ndiye wakudza pambuyo panga amene sindiyenera kumasulira lamba la sabato yache.
What John is doing, John the Baptist, through John the Apostle, declaring that the Lord Jesus Christ is from eternity and therefore none less than God himself.
Shimene Yohane adalemba pankhani yokhudzana ndi Yohane Mbatizi. Yohane Mbatiziyo amamfotokozera Yesu kuwanthu kuti iyeyo ngwamuyaya alibe chiyambi kotero kuti iyeyo ndi Mulungu weniweni.
And when we get to it in verse 34, He's saying, and I saw and bear record that this is the Son of God.
Chifake ndibaka state following, kunena kuti, ndiponda ona ine, ndiponda chita umbo, nikuti mwana wa Mulungu, ndiye mweyu.
And so, in verse 31, when John the Baptist declares, and I knew him not, it was in this sense that it was just now that the Lord Jesus Christ would be revealed unto John, even though he was born after John by about 6 months, and Mary and Elizabeth were related, yet it was just now that his eyes would be open to see that this one that he doubtless had grown up with from a child all the way to this time was none other than the Son of God.
Kuti Yesu abadwe akatsogola kubadwa ndi Yohane Mbatizi. Koma yeyo mundimaka kati wana adana kuti sindina mtsiwa iye. Koma kuti mzimu wa Mulungu namene adatsogolera kuti Yohane.
And so here in John chapter 1 and verse 31, he declares why it is that the Lord was manifest at this particular time. He says it was to make him manifest, he made manifest to Israel, to the nation of Israel. It was to the nation of Israel that the law and the prophecies and the promises were first given from old time.
Ndipo ndikubanja la Israeli ili limene malonjezano onse amapelekedwa ndikwaniritsidwa.
It was this one that the scriptures had foretold should come as the Messiah. That word means the anointed one of God.
Komaso mmemba mudali mutaneridwa kale kuti kudzabwera Yesu amene ndi Mesi.
Even though the scriptures declared that he should come, yet it wasn't until this time that he would be fully manifest unto that nation. And so John, as we've seen already, was to be the forerunner, the one who was to go before, like a messenger that sounds the trumpet before the king. Now John is declaring, this is that one who should come. And the way that the people were to identify with this one whom God said should come, none other than God himself in the flesh, was that they should be baptized with water to identify with that one who should come.
That
word baptism means immersion. So when we read it, that's what he's saying, that in verse 31, he should be made manifest to Israel, therefore am I come immersing with water.
Mau akuti ubatizo amatanthauza kumizidwa, kutanthauza kuti amenekera kumizidwa mwene ndi maka 31, mene kunena kuti, ndipo sindina mtiwa iye. Koma kuti aonetsere kwa Israeli, chifukwa cha ichi ndinatsa ine kudzabatizwa ndi madzi.
In Mark chapter 1 and verses 4 and 5, we read, John did baptize or immerse in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
mukula Mariko mutu 1 ndi maka 4 ndi 5 ikulankhula zakuti cholinga chobwerera iyeyo kukalalika uthenga wakuloza kuti khulupiro cha machimo.
This is the way that he was to prepare the way of the Lord, as it says in verse 3, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Choringa chachikulu chimene iyeyo adabwelera tukakonzekeretsa njira yoti ambuye ayendemo chifundi maka 3 ya maziko ana amata kuti mawawo fula mchipululu kwezani khwala la ambuye lungamitsani njira zache.
It's very clear from that verse in Mark 1:3 that when John was declaring Christ, he was preparing the way of the Lord. It was none other than the Lord God in the flesh. Now when it says in verse 4 that he preached the baptism of repentance for the remission of sins, he's not declaring that salvation is in the water.
Kamena amenda kuti yeyo akukalalikira uthenga wakubatiza kuloza kuti khululo cha machimo sikuti amatanthauza kuti chipulumutso chili m'madzi ayi.
He's preaching the immersion in water that represents that repentance, that turning to God through the Lord Jesus Christ, in whom is the remission of sins. That's why he came, to put away the sin. And therefore these, by entering into the water and being immersed, were looking forward to that one who would come, by whom is remission of sins and in whom repentance is granted.
Kulalikira kuloza kuti khulo cha machimo amakawawuza kawonetsera anthu za Yesu amene adzabwera monga munthu dakafa mwimfayo kukauchotsa kukhulukira mbulupulu ya munthu kuti kuti pobatiza wanthu mmiza m'madzi adati kukaonetsera chimene Yesu Khristu atakachite chakufa ndi kulowa m'manda kukaukitsidwa kwakufa kuti tchimo la munthu lichotsedwe letu.
And so Mark 1:5 tells us that there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. So water baptism, water immersion, looks forward to the work of the Lord Jesus Christ, or as in our day, looks back to his work whereby he came and died and rose again for the remission of the sins of those to whom God has purposed to grant repentance.
Ndiye ubatizo wa m'madzi umayangana zakufa ndi kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu zimene zikuyimira kulapa kuchotsedwa kwa utchimo la munthu ndi kukhululukidwa kwa mpulupulu zake mu imfa yake.
So coming back to my text here in John 1:31, this is why John baptized in the Jordan River. The river represents death. So by being baptized in that Jordan River, those that the Lord drew to identify with him in that water baptism, what they were acknowledging was that death was their due.
Kunali kukaonetsera kuti iwo amene adawasankha pali imfa imene Kristu atalowemo kuombola mitima yao.
So they were, by identifying with the Lord Jesus in that water immersion, they were acknowledging that it was on their behalf that he should come and lay down his life, take that death penalty upon himself, and that when he rose again, they would rise with him, and in him their sins would be put away.
Anali kuvomerezana kuti kunali koyenera kuti Yesu Kristu abwere mtupi nafa naikidwa manda nauka kwakufa kuti tchimo langa machimo athu achotsedwe komanso akhululukidwe.
This is the way, according to Scripture, that those that the Lord is pleased to draw to Christ, the crucified one, are to identify with him in water immersion.
Malemba awangona ngotsimikizika kuti iwo onse amene akhulupirira uthenga wabwino wa chisomo uwo amenekera kubatizidwa ndi ubatizo wa madzi kukaimira kuti akuvomerezana kuti kudayenera Yesu wafera.
Sadly, today baptism has taken all kinds of forms and it's used primarily to promote men and to add numbers to their congregations. It was not so from the beginning. Many are being put in the water today who have never been taught of the Lord Jesus Christ. They're just following after men's ceremonies and traditions.
Mene sushitikira pano simene mau amachitikira ngambo yothawiza kuyoso chifukwa ambiri amapitoka mitsidwa madzi asada kuzitsirwe ndambuye ndothenga wabwino.
This is why Paul wrote the Corinthians telling them that the Lord did not send him forth to baptize. That wasn't to be a measure of his success, how many people he baptized, but rather to preach Christ. And if the Lord is pleased to do a work in the heart of a sinner, then that sinner will desire to enter into the waters of baptism and be immersed, identifying with Christ in his death, burial, and resurrection.
It's
not the water that washes away sin. It's who the water represents in the Lord Jesus Christ and his death where there is remission of sins.
Simadzitu amene ali wofunikira kwambiri ayi. Koma kodi madzi amaimira ndani? Ndipo cholinga chake chidali chari. Chipereko ndechi chofunikira kwambiri.
If you take a sinner who's lost and has no knowledge of Christ and you dunk him in the water, when he comes out of the water, all you have now is a wet, lost, blind, and condemned sinner. That water cannot make a change.
Ngati mutenga munthu wochimwa, nupita naye kumadzi ukamiza, amene uthenga wabwino sudamveke kwa iyeyo, khungu lake kulephera ndi kuchimwa kwake kumamtsutsabe koma amakhala wopanda chikumbu mtima chifukwa sadaphunzitsidwe nga Ambuye.
And so, moving on into verse 32 and 33, we read this statement, and John bare record, just like we see in verse 34, and I saw and bare record. That's an important word.
Ndipo Yohane achita umboni zimene zikuonekeranso mdima ka 34 imene auti ndipo ndinaona ine ndipo ndinachita umboni.
It's the same thing as in verse 15. John bear witness of him.
Pamene ndima ka 15 akuti iye Yohane achitira umboni za iye.
It's as if he were in a court of law, standing before the judge and testifying the truth and nothing but the truth. That's what that word means. Bear record. Everything's on record as to who Christ is and why he came and what he accomplished.
Nje akamati Yohane achidra umboni zingari kumabalo oweruza amirando. Munthu amene ndimboni amafuna alankhule choona ndi chokha-chokha chimene adaona ndikumva ndikuchidziwa. Kuti kuti Yohane akamati auchitira umboni, ndakuti aufotokoza zoona zenizeni mʼbwalo la milandu zokhudza Yesu ndikuona kwake mʼchilungamo chake.
And when he says in verse 32, and John bear record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. He's speaking there of where John the Baptist himself baptized, immersed the Lord Jesus Christ.
Ndimeya ya 32 ikamana kuti ndipo Yohane anachita umboni nati ndinaona mzimu alikutsuka alikutsika kuchokera kumwamba monga nkhunda nakhala pa iye. Apapa akulankhula kuchita umboni zimene adaona kutsimikiza za Khristu.
We read more detail of this back in Matthew chapter 3, where in verse 13, it says, Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized or immersed of him.
Ndimeyake ya 13, imene kuti pamenepo Yesu anachokera ku Galilea nadza ku Yorodano kwa Yohane kudzabatizidwa ndi iye.
Now, if water baptism for immersion were for the washing away of sins, then there was no need for Christ to be baptized because he was sinless.
Kukanakhala kuti madzi amachotsa tchimo.
So why was the Lord Jesus Christ himself immersed in the waters of baptism? It was for a testimony of his work that he came to accomplish in laying down his life, which represented by the immersion, but then rising again unto glory, his work being accomplished. So everything about that water baptism was a testimony to his death, his burial, and his resurrection.
Ndikukauka kwakufa kuti akachotse tchimo ndi mpulupulu za munthu wochimwa. Kuona kuti chilichonse chimene chimakhudzana ndi madzi ubatizo umene uja unali umboni wa kufa ndi kuuka kwa Ambuye Yesu Khristu pokachotsa tchimo la munthu.
It's the same testimony that those who are taught of the Lord by His Spirit testify by their water baptism. They don't look to the water for their salvation, but that it's who what the water represents, the Lord Jesus Christ in his death, his burial, and his resurrection for their salvation.
Ndimodzimodzi mukamabatiza anthu, iwo obatizidwa odziwa uthenga wabwino, amadziwa kuti ndochitira umboni, kuti kudayeneka Yesu afe ndikuyikidwa manda ndikuka kwakufa, kuti kuti kumizidwa madzi ndikuvulidwa.
But you can see how John the Baptist was hesitant, because in verse 14 he says, John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
ndijifayaje mkoza kuona tantozolosama kwenikweni la uba nkhani yake sikuchwa cha uchimwa chifukwa ndima yake ya 14 ikuti ya Mateyu chapter 3 koma Yohane adati amkanise na anena ndiyene la ine kubatizidwa ndinu ndipo inu mutha kwa ine kodi.
And Jesus answering verse 15 of Matthew 3 said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered it.
Ndimaka 15 ikutsimikizira buku la Mateyu nakuti koma Yesu adamnyanka nati kwa iye balola tsopano pauti kuyenera ife kukwaniritsa chilungamo chonse motero pamenepo adamlola iye.
So how was Christ's immersion to be a fulfillment of all righteousness? It wasn't in the water, but it's what the water represented.
Ndiyifoyaje kubatizidwa kwa madzi sindiko kumele kumakulumutsa ayi kwa kuti madziwo amaimira chani chipereke chipereke chofunikira kwambiri.
It was necessary that John the Baptist immerse our Lord Jesus Christ as a testimony to his coming and his doing and his dying and rising again, by which all righteousness would be fulfilled. All that righteousness in his work.
Ndipo pombatiza Yohane amakatsimikizira kuti wayenera iyeyo kubwera mdziko lapansi kudzafa ndi kuuka kwa kufa kuti machimwa anthu achotsedwe udali umboni chabe umene uja.
And so today, any who are immersed in the water, it must be as a testimony that the work of Christ is all their righteousness. That his death is their death on their behalf, and his rising again on their behalf, thereby righteousness fulfilled for them.
Ndichifukwa chache angakhale makono ano ubatizo munthu akamabatizidwa anenekera kuphunzitsidwa kaye kuti akazindikire kuti iyeyo auchitira umboni kuti Yesu anenekera kufa kupachikidwa kuchitira manda ndi kuka kwa kufa kuti machimo anga achotsedwe ndipo ine ndine umboni kuti kuli ayenera kutero.
And now in verses 16 and 17 we see the testimony of God himself upon his son and what that death represented. It says Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were open unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased.
You know, kuyambata na umboni wa anthu ochita umboni pa mbuye wa Yesu Khristu pamene vesi aka 16 ndi 17 ndi Mulungu mwini kumwamba auchitiraso umboni kuti kuda ayenera ifayo itheke kuti tchimo la munthu lichoke chipo vesi 16 akuti ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka mmadzi ndipo onani miyamba inamtsekukira iye ndipo anapenya mzimu wa Mulungu wa kutsika ngati nkhunda nudza anotera pa iye ndipo onani mawu akuchokera kumiyamba akuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mwa iyeyu ndikondwera.
That's why we have four gospels, because in all four we see the full picture of how the Lord purposed that Christ should be exalted.
Njifake tili ni mabuku folo anayi autenga wabwino bukula Mateyu Maliko Luka ndi Yohane ukachitira umboni kuti iyeyo na amene adayenera kufa ndi kunyosa tchimo la Mulungu.
And this is why, coming back to my text in John chapter 1 and verse 32, he's referring to this, that he bare record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
tikabwera kubukula tula Yohane 1:32 imene kuti koma chifukwa chaichi sorry ndipo Yohane anachita mbonolo ndinaona mzimu ali kutsika kuchokera kumwamba monga nkhunda nakhala pepa iye.
And in verse 33, this is the second time that John said, and I knew him not. In other words, he knew of him. But now, with the testimony of the Spirit, it became all the more apparent that this is that one for whom was sent to be the forerunner. And this was indeed with the approval now of God the Father and God the Spirit.
Kapena verse 33, ndinga chiwiri kapena Yohane ananena kuti sindinamdziwa iye. Kutandauza kuti iyeyo monga munthu sanamdziwe koma chipoti adayikidwa mtsogolo obata woyamba kukonzekeretsa kubwera kwake kwa Yesu. Adayerekera avumbuluke azindikirike amdziwe ndicholinga chimene adabwerera iye.
This was as much for John's benefit as for the people around him, because everything I read here, he's describing what he saw. He saw the Spirit descending like a dove, and in verse 33, he admits, I would not have known him had it not been for the Spirit of God opening my eyes to see him.
Yohane poyambira amangwa kuti ndinaona. Koma adaona bwanji pamene kuda kumera Mulungu kutero. Chifamese 33 kuti ndipo sinamdziwa iye koma wondirumayo kutsabatisa ndi madzi. Iyeyu anena ndine amene udzamuona mzimu wakutsikira nakhala pa iye. Yemweyo ndiye wakubatiza ndi mzimu woyera.
And in verse 33, this is how John knew who it was that he was sent to baptize, because it says, he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
Ndikumuonetsa kuti iye amene nkunda idzatsika mkutera pa iye namene yoyo amene adzabatiza ndi mzimu woyera.
This is a clear indication that Christ as a man looked no different than other men on this earth. He came to this earth and took on himself human flesh. And yet, the only way to know him for who he is in truth is by the Spirit of God revealing him. That's the only way we can know him.
Inu, kuti Mulungu amuza Yohane kuti amene mzimunda idzatere pa iye na amene audza mdziwe kuti na amene amabatizwa ndi mzimu woyera. Zikurandauza kuti Yesu anabadwa adabadwa monga munthu ndipo adalibe chinthu chine chimene chimamzindikiritsa kuti uyu ndiye mpulumutsayi. Adali wofanana ndi wina aliyense. Koma mzimu woyera namene adamthandiza kuti amuone mosiyana ndi mmene amaonekera mabadidwe ake. Umomu ndi mmene ifeso tilili. Yesu tikoza muona monga munthu wamba wofanana ndi wina aliyense. Koma zimatengera mzimu woyera atitsekule maso kuti timzindikire iyeyo monga mpulumutsi.
There are many today that are going out in the world who have not been sent of God. They've never been taught by the Spirit of who Christ is, and yet they go forth and they preach a Jesus that they know not. It's just that they've been taught by men. But I'll tell you that any that truly are servants of the living God who go forth and declare him, it's because God by his Spirit has revealed his Son in them, and therefore they declare him in all his glory, even as John the Baptist here.
Anthu ambiri amapita kokalalikira ndikumauza anthu kuti ndatumidwa kalalikira uthenga wabwino pamene sadaphunzitsidwe kanthu, maso awo sadatseguke. Malomo ake amaphunzitsa nzeru za anthu zimene anthu adawaphunzitsa. wafamene maswa kwa tsekuka urukala like Christ wafashikidwa tawiyo mweo uzasindikira Yesu weni wa malemba.
That's why John the Baptist declared in verse 34, and I saw and bear record that this is the Son of God. That's who a true witness is one who has seen and heard with their own eyes. We're born into this world blind and deaf and dumb. It takes the Spirit of God to open our eyes and to hear the voice of Christ, to know Him. How do we know that we're the Lord's? How do we know that salvation is in Him? Well, that same Spirit that revealed Christ unto John the Baptist is that Spirit that reveals Him in the hearts of that people that the Lord Jesus came to save. That's how we know Him. I said originally we'd try to get to verse 39, but I believe we're going to stop here at verse 34. But let's consider in what we've read so far, according to John's testimony, the witness of the excellency and glory of the Lord Jesus Christ. What has been revealed? So what do we know of Christ according to the testimony of John? First of all, it's his pre-existence. When he came to this earth, that wasn't the beginning of his existence. Because John said in verse 15, he was before me. That's talking about from eternity. Secondly, we know that he is the Lord, because in verse 23, John declares, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. That's the term used for God himself. That's who he was, God in the flesh. And thirdly, John testified to his superiority, his preeminence in all things, because in verse 27, he declared that he wasn't even worthy to loose the shoe's latchet. That was a job of a servant, and he's saying, I'm not even worthy to be a servant. That all pertains to the person of the Lord Jesus Christ, but right along with it, John testifies as to his sacrificial work. He didn't come to this earth just to give an example of what it is to be God in the flesh, but he took on the flesh in order to lay down his life as that sacrificial lamb.
Kudada inekira kukala mlo wa malo ndiwa nsembe,
There
are many people today that go about having made a profession of Christ based on what men have taught them, but never being taught by the Spirit, have never understood that it is the very sacrifice of the Lord Jesus Christ in his death as the Lamb of God that is the salvation of the sinner.
Bali kuimbira wanthu lambiri imene limalankhula zimene lidauzidwa ndi anthu wena kosati zimene lidauzidwa ndi Ambuye mwa Khristu wovumbuluka mwa mzimu woyera ayi mmalo mwake amalalikira nzeru za wanthu komatu sizili mmenemo chipulumutso ayi chipulumutso chipulumutso ndi vumbulutso lobwera mwa Yesu Khristu.
None have known Christ in truth except that the Spirit of God has revealed in them his work as that sacrificial lamb whereby they stand justified and sanctified and redeemed and glorified before God. It's all in his work. But then, fifthly, we see John testifying as to his divine sonship. In other words, as we read here in verse 34, and I saw and bear record that this is the Son of God. To be the Son of God is to be God himself, and it's in him that is salvation.
Adakaonetsera iyeyo munga mwana muntu kupambana ndikuposika taona ine ndipo ndachita umboni kuti mwana mulungu Yesu mulungu.
What a glorious Christ he is, and if the Lord has been pleased to reveal him by his Spirit in our hearts, we rejoice. All of our glory goes to him and him alone.
Amen. Pali chimwe mwachachikulu, ndi kutula mkomena mungu, kutula vumbrutse mwana wake mwaife, tau yomwe yotitamuona, kutu yeye kandewa yeneza uremu, ndi madamando kabasi.
We'll pause there, and Lord willing, next time pick up with verse 35. Again the next day, after John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold, the Lamb of God. A simple message, and yet only the Spirit of God can reveal it in the hearts of those for whom Christ came to this earth.
I'll
turn it back to you.
Out of this friend number, and we'll finish with the hymn number 63. We'll start with 71 and end. Program nyimbo zambuku zwili. Nyimbo number 71, ndipo tikamaliza ni nyimbo number 63. Now, Abbey Watches of Christ, I mean, out of Belawa in Opomure, as Yagadundua, my voice, my
I found in him a resting place, and he has made me grow. I hear the voice of Jesus say, behold, I freely give. The reaping water fifty one. Stood down and drink and leave. I came to Jesus. It's my story, but now I live in me. I hear the voice of Jesus say, I am this dark world light. I know thy day be brought. So in thy light, all life I walk. It is I.
Thank you.
To God be all the glory and honor because of this tremendous time, the only time the Lord gave his own people that he himself and bought with his own precious blood to worship him alone without compromise. Brother Ken looked to God in prayer as we are closing the service of today that the Lord gave us.
Precious Father, to you be all the glory and honor alone, to your Son, the Lord Jesus Christ. What a blessing, what a privilege for us to be able to hear your word that you gave to John by your Spirit and today is preserved for us to hear and to know this record, that this is indeed the Son of God. We would never believe were it not for that same Spirit by which Christ was anointed should reveal him in our hearts. But oh, how we thank you that you were pleased not to leave us to ourselves, but to cause us to hear his voice, not audibly, but through the word and in our heart, to know that indeed he is your Lamb. He is that Lamb that you have sent forth to fulfill all of the types and pictures and promises of the Old Testament sacrifice, and that in him there is true satisfaction, and that your people stand justified before you. Oh, what a glorious truth to be able to live by and in and know that all of our hope of salvation is in him. So I pray that you would bless your word to the hearts of your sheep, those for whom Christ came and paid the debt, and we're mindful to give you all the praise and glory in his precious name. Amen.